lero ala mabona Oshi tangeshame ni baba wawe ungatiame ningatiawe Oshi tangeshame ni baba wawe ungatiame ningatiawe Kola usitusisa mwananga Nikoli unitusisa mwananga
I had a job, I wanted to.